starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
وحد نقل الصوت SBS Somali كرادي شيكوين ليرادا sbs.com.au حريتشن صومالي
أفريو طبانكي بشان فبرايو سنة كان لباكوني اللحية لباتان أو كوبيك نايد سابتي دي إنا دافتي وهاي هاي تسنة قورة دي اللحظانات إي نوع العكتة أستراليا لغا استعمالو كاس أو أه أما تاسو أه العكتة طبان ليدا أه إي لو يقانو ديسيمال كارنسيغا Decimal currency ama toban lei waa lacagta xisaabintoodu u dhacdo toban tobanka sida in halkii dollar uu ka kooban yahay 100 meelood oo min hal sentia waana nidaam tirinta iyo xisaabinta ay ku sahlan tahay 60 sanadood ayaa ka soo wareegtay markii ay Australia ka guurtay nidaamkii hore ee poundka shillingka iyo pence-ka una wareegtay dollar iyo senti oo ah nidaamkan hadda jira geedigaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah isbeddeladii ugu waaweynaa ee dhaqaale ee Australia soo martay inkasta oo habka aynu wax ku bixinaa uu wali isbeddelayba la yiri haddana wali waa un dollar iyo senti waana dhalkii isbeddelka 60 jirsaday warbixintan oo ah Stefano Yusuf oo SBS ka tirsan inoo soo qortay ayaynu ku faahfaahinaynaa
Australia changes her currency. Pounds, shillings and pence are out and dollars and cents are in.
Australia waxay bedelaysaa lacagteeda. Poundka iyo shillingki waa laga baxay, dollar iyo cent ayaa la qaatay ayaa lagu yiri wacyigelintaas 14kii Febraayo ee 1966 ayay ahayd subaxii ay dadka Australia ku soo tooseen hab cusub oo loo xisaabiyo lacagta.
They're 40 cents a dozen. What do I do? Oh, Gran, you can pay in shillings and pence or dollars and cents. One kind of money is as good as the other.
Afartan senti ayaa la siinaya dirsinkiiba maxaan sameeyaa? Ayeeyo waxaad ku bixin kartaa shilling iyo pence ama dollar iyo cent ka doontaba labadaba waa isku qiimo. Xayisiiska oo ka mid ahaa wacyigelintii dadweynaha Islaan ayaa ka walwalsan sidii ay u bixin lahayd alaab qiimaheeda loogu sheegay afartan senti. Unug ay ayeeyo u tahay ayaa markaa u sheegaya in isla mid uun ay tahay haddii ay ku bixiso sanaati ama shilinba waa uun laba nooc oo lacag bixina ayuu qofka yari ku yiri ayeeydii halkaana waxaynu ka arki karnaa in aan si kedis ah loo joojinin isticmaalka nidaamka lacagta ingiriiska ee ay jirtay muddo kala wareeg ah oo labada noocba laysla isticmaali jiray laakiin si isbeddelku u dhaqan galo shacabkuna ay u fahmaan waxaa la sameeyay dadaal weyn oo wacyigelin ah sidan oo kale
In come the dollars, in come the cents to replace the pounds and the shillings and the pence
dollar baa yimid, senti baa yimi si ay u beddelaan poundki, shillingki iyo pence-ki waa hees wacyigelin ah oo shacabka loogu sheegayay in laga guurayo poundki, shillingki iyo pence-ki loona beddeshay dollar iyo senti
The government embarked on a national public education campaign. They rolled out television ads, radio. There was education.
Dawladdu waxay qaaday olole wacyigelin qaran ah, xayeysiisyo television iyo raadiyo ah ayaa la baahiyay. Iskuuladana waa lagu bari jiray ardayda, bangiyada iyo dukaamadana tababar gaar ah ayaa loo furay. Ololahaasina wuu guuleystay ayay tiri. Emily Martin haweeneydan la yiraahdaa waa madaxa fulinta ee hay'ad dowladeedka Royal Australian Mint la yiraahdo oo ku taala Canberra waa meesha lagu tumo lacagta birta ah waxay sheegtay in aanu isbeddelku Australia oo qura ku koobnayn ee ay sidoo kale dalal kalena qaateen habka dollarka iyo sentiga isla markaana oo habkani fududeeyay ganacsiga iyo wax kala iibsiga maalinlaha ah waxay kala oo sheegtay in lacagaha ama lacagta birta ahi ay fursad u yihiin gudbinta taariikhda ummada. Royal Australian Mintna waa hay'adda qadaadiicda tunta ee waxay wali wadaa naqshadeynta iyo ilaalinta taariikhdaas.
We educate visitors, international tourists, school groups. This is a wonderful place that people
waxaan wax barnaa dadkan soo booqda dalxiisayaasha caalamiga iyo kooxaha iskuuladaba. Waa meel wacan oo dadku ka baran karaan lacagteena iyo taariikhdeena ku duugan qadaadiicdeena ayay tiri. Royal Australian Mint waxaa ku dhex yaala masxaf la yiraahdo National Coin Collection oo ah kaydka qadaadiicda Australia oo ay ku kaydsan yihiin in ka badan 15,000 oo walxood sida lacagihii hore ee kooxihii hore ee soo degay dalka qadaadiic nuucoodu yaryahay iyo naqshado kale. Naqshadahaasna waxaa sameeyay farshaxankii isla markaana ahaa farsamayaqaan bir ama birtume Stuart Devlin, ninkaas oo markii dambe noqday dahablaha gaarka ah ee boqoradii labaad ee Ingiriiska Queen Elizabeth II.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Devlin waxa uu ku guuleystay tartan la qabtay 1946 oo uu kaga adkaaday 5 tartame oo kale si uu muuqaalo iyo farshaxano u gaar ah Australia ugu naqshadeeyo lacagta. Tusaale, qadaadiicdii la joojiyey ee kala ahaa 1 senti iyo 2 senti waxaa ku sawirnaa feathertail glider oo ah xayawaan xajmi yar oo ay kangaroo isku qoys yihiin iyo frill-necked lizard oo inkastoo aanay ka mid ahayn qoyskeeda haddana maansacagalay lagu soo suurayn karo. Taa 10 senti ee 12 geesoodka ah ujeedda ayaa laga leeyahay 12 kiisa dhinac. 1966 bay ahayd markii ugu horeysay ee la tumay 10 senti, laakiin waxa uu ahaa markii hore mid u wareegsan sida 20 senti. Goor dambe oo isla sanadkaas ah ayaa laakiin la beddelay qaabkeeda si aan loogu khaldin 20 senti, waxaana lagu naqshadeeyey astaanta qaranka Australia ee la yiraahdo Coat of Arms. Agaasimaha masxafka iyo xiriirka dadweynaha ee Royal Australian Mint Stuart Baines ayaa sheegay in kaydka qaran ee qadaadiicdu uu sidoo kale hayo lacago kala duwan oo ka kala yimi in ka badan 100 dal oo kale.
It's not just Australian coins and it's not just post decimal the coins that we have made. One of our prized pieces is the Holy Dollar, which was made from a Spanish real.
Ma aha oo kaliya qadaadiic Australian ah, kumana koobna kaliya kuwii la sameeyey kadib hirgelintii 10-leyda. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan ee aanu hayno waxaa la yiraahdaa Holy Dollar oo laga sameeyey lacag Spanish ah. Qadaadiicdani waxay ahayd lacagtii rasmiga ahayd ee ugu horreysay Australia, waxayna astaan u ahaayeen rabitaankeena ah in aanu ama aynu kobocno oo qaran ahaan u kobocno. Waqtigaas ma aynan lahayn warshad lacag samaysa, sidaa darteed waxaanu adeegsanay xirfadda maxbuus xabsigiisa ku dhammaystay Australia, isaga ayaana tumay lacagtii ugu horreysay ee birta ahayd. Sidaa darteed qadaadiicdu waxa ayna baraan taariikh badan oo ku saabsan cidda aynu nahay, halka aynu ka nimi, iyo isbedbeddelkii aynu soo marnay, ayuu yiri. Qaybaha kala duwan ee bulshada Australiana macluumaadka iyo soo yaalada lagu sharaxo qadaadiicda qayb bay ka yihiin. Mr. Baines waxa uu sheegay inay warshaddu sannadihii ka dambeeyey dhaqangelintii lacagta 10-leyda ah si gaar ah u sii deysay qadaadiic xus gaar ah leh.
We do have a lot of different coins that celebrate all aspects of our life. We create coins around Paralympics and that celebrate.
Waxaanu haynaa buu yiri lacag badan oo xusa dhammaan dhinacyada nolosheena. Waxaanu sameynaa lacag ku saabsan ciyaaraha Olympicada ee la yiraahdo Paralympics, sidoo kalena u dabaaldega kooxaha soo galootida ah iyo kuwa dadka dhaqamada kala duwan ee ku nool Australia. Emily Martin waxa ay sheegtay in isticmaalka lacagta cadaanka ah iyo qadaadiicduba uu aad hoos ugu sii dhacay sanadihii la soo dhaafay laakiin wali aad loo jecel yahay bay tiri qadaadiicda xusaska iyo kuwa la ururiyaba waxayna intaa ku sii dartay in mustaqbalka qadaadiicdu uu wali wacan yahay.
There has been a steady decline in the use of circulating coins, but we have seen that desire for our collectible coins really grow, and we are reaching new generations.
Wax ku iibsiga qadaadiicdu wuu sii yaraanayay, balse rabitaanka qadaadiicda la ururiya aad buu u kordhay, gaar ahaan jiilasha cusub ee wax ururiya. Waa hab ay dadku qadaadiicda ugu xusaan munaasabada gaar ah, kuna gudbiyaan sooyaalkooda. Inta ay baahidu jirtana, waanu sii wadi doonaa samaynta qadaadiicda, ayay tiri. Warbixintan oo ah Stefani Yuusuf oo S B S ka tirsan inoo soo qorteyna, intaasay ku dhan tahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.